Hello?
Is that Kasioki?
Yes, Kasioki speaking.
Oh, ni mimi mpenzi wako Tina. Jana uliniimbia kawimbo katamu sana kama penzi. Tafadhali niimbie tena, sweetie.
Haya.
Oh, my dear Tina, I love you. Tucheze na wewe. My dear, with the hot love. Say hot love.
Hot love.
Say hot love.
Hot, hot.
Say hot love.
Hot love.
Oh, furahie. Wakati tunacheza, my lover.
I love you, I love you, Tina.
Omenye, menye. Mtindo kucheza, ngoma, tututu.
Akudanje, kudanje, kudanje, kudanje kama mama.
Oringa, ringa. Wakati tunacheza, my lover.
Lalo na kiuno ya kukatika, tingisha kiuno.
Omenye, menye. Mtindo kucheza, I love you.
Tina, ngoma moto unaipenda.
Nitacheza tu.
Wimbo za mapenzi usipenda tu.
Nitaimba tu.
Tina, ngoma moto unaipenda.
Nitacheza tu.
Wimbo za mapenzi usipenda tu.
Nitaimba tu. I love you, I love you, I love you my darling. I love you, I love you, I love you my darling.
Tina, ngoma moto unaipenda.
Nitacheza tu.
Wimbo za mapenzi nitakuimbia.
Oringa ringa. Wakati tunacheza, my lover.
Lakini usiringe sana, kidogo tu.
Omenye menye. Mtindo kucheza, ngoma tututu.
Akudanje, kudanje, kudanje, kudanje kama mama.
Oringa ringa. Wakati tunacheza, my lover.
Kisha kiuno na upige smile.
Wow. Omenye menye. Mtindo kucheza, I love you.
Tina cheza, Tina cheza. Hello, Tina cheza, Tina cheza. Sikam ziki, sikam ziki, sikam ziki. Tina cheza, Tina cheza. Hello, Tina cheza, Tina cheza. Sikam ziki, sikam ziki, sikam ziki. Tina nyumba nzuri unayoipenda.
Nitajenga tu.
Tina gari mpya unayoipenda.
Utapanda tu.
Tina nyumba nzuri unayoipenda.
Nitajenga tu.
Tina gari mpya unayoipenda.
Utapanda tu. I love you, I love you, I love you my darling. I love you, I love you, I love you my darling.
Hata nguo washa mpya za kisasa.
Utafaa tu.
Tina nitafanya lolote utakalo.
Ufurahie. Wakati tunacheza, my lover.
I love you, I love you, Tina.
Omenye menye. Mtindo kucheza, ngoma tututu.
Akudanje, kudanje, kudanje, kudanje kama mama.
Oringa ringa. Wakati tunacheza, my lover.
Tingisha, tingisha, wow, wow, wazi.
Omenye menye. Mtindo kucheza, I love you.
Tina cheza, Tina cheza. Hello, Tina cheza, Tina cheza. Sikam ziki, sikam ziki, sikam ziki. Tina cheza, Tina cheza. Hello, Tina cheza, Tina cheza. Sikam ziki, sikam ziki, sikam ziki.
Staili za kukatika. Staili za kukatika. Sika tufanya tucheze. Sika tufanya tucheze. Staili za kukatika. Staili za kukatika. Sika tufanya tucheze. Sika tufanya tucheze. Weka. Just a dance, just a dance, just a dance.